Adani na vike again. Mama na kwenye miri za munyo, we wali wote twabulwanga za munyo. Kuva miaka bukade wabao nyo, tetwa julanga wafayo nyo. Wawali mupambanyi, awali mumeganyi, atete wako muhoko no twigirizo kupanga. Watukubirizanga okulya mukuyo na yebi akoma kati tulya mumusai. Abali abantu kakati miyayo mpisa twazichusa tulinga magunju. Kuva lwe wagenda tetuli na mirembe, mama walaga wachichecha kunyiza te. Where are you, my Uganda? See ya, my mother Uganda. Where are you, my Uganda? See ya, my mother Uganda. Edda bye twali tumanye bichamu, ate kati bye biyitibwa bitufu. Abakazi boleseza ebitundu, akubenda bada yabera omudawa. Abalenza matuga bunye bikwanso, mbagano jejire saka chwano, like sinezi tusula kazole. Eno Uganda yalizabu kweri, na yeka tutujivu nyizaka dongo. Wanu mu Uganda twaline pisa, kiraba tuwe gomba twaliba ufu. Nemi mwaja fejali koka tanga, tejisa vigambo viringa pipa. Okumase ntungo kalika biro, era guba musango gutu zero simu. Uganda yo, nanana, nebisere yo. Kati Uganda walaga wachicheja kunyiza. Where are you, my Uganda? See ya, my mother Uganda. Where are you, my Uganda? See ya, my mother Uganda. Watu wenga wataki kufanya kazi, lakini wanataka maisha mazuri. Hii imesababisha machafuko mengi katika jamii yetu. Kuona watu wanaibiwa, wengine wameua marafiki zao. Watusaidie Mungu, lakini kwa nini tulibadilika? Tunapoteza muda mwingi vijana katika vituo, bila kufanya chochote badala ya kufanya kazi kwa maisha bora. Watoto hawataki tena kwenda shule, angalie wanataka tu kucheza chansi. Wakihesabu ni wangapi wametumia, kweli ni chizazi gani kanauliza. Where are you, my Uganda? See ya, my mother Uganda. Where are you, my Uganda? See ya, my mother Uganda. My mother Uganda.